miyammo macaafa keessan isa 16 kan jiru immoo wajjin ilaalla. Abrahaam fi Saaraan umuriin isaanii baay'ee dulloome garuu yeroo kana immoo mucaa tokkollee hin qabani. Garuu jaarsumaa keessa utuma jiruu Abrahaamin Waaqayyo gaaf tokko akkas jedheen hin sodaatin gaaf tokko ani baay'een si godha nama cimaan si godha jedheen. Abrahaamis yeroo san deebisee Waaqayyoon akkas jedheen akkam goota ani dulloome mucaa tokkollee hin qabu akkam gooteet akkas na godhuu dandeessaa jedhee Waaqayyoon gaafate. Yeroo dhuma sanuu Waaqayyoos Abrahaamin Abrahaam tokkollee hin gaddin mucaa siifan kennaa jedheen. Gaaf tokko galgala Abrahaam gadi ba'ee ala dhaabbatee urjii waaqarra jiru hundumaa akka laalu Waaqayyoon godhe. Erga urjii san laalee booddee akkas jedheen Waaqayyo Abrahaam urjii agartu kana hundumaa lakkaa'uu hin dandeessaa jedheen. Lakkaa'uu hin danda'u jedheen. Eegaa ati lakkaa'uu dandeessee amma urjii ati lakkaa'uu hin dandeenye kana sanyii kee nan baay'isaa jedheen Waaqayyo. Yeroo dhuma san Abrahaam Waaqayyotti amanee Waaqayyoon jaalate. Egaa yeroo san Abrahaam fi Saaraan baay'ee umuriin isaanii kan dullooman waan ta'eef jecha Waaqayyo isaaniin jedhan dhugumaan amananii fudhatan. Har'a garuu umuriin keenya darbeera nu kana godhuu hin dandeenyu jennee kan Waaqayyo nuun jedhu Waaqayyo nuuf kennuudhaa deemu amannee fudhanna laata? Egaa obboleewwan koo Waaqayyo waan nutti dubbatu hundumaanuu hin sobu waan nuun jedhe hundumaa nuuf hojjeta. Itti amanu duwwaa nu barbaachisa. Kan hundarraayyuu immoo Waaqayyo waan hundumaa uume kun duraan dursee yeroo lafa uume sanii fi yeroo Abrahaam san ammas Waaquma tokkicha santu jira.